Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Alal bare sappo ene lewru octobre jana jamde dabbirima silima e sappo e jagom les maisons de la presse bamako jottinono do kabaruji du yumaro yitalo sikrabo competitivity ko yata himbe le noga en jago yom keddiki le hel sappo ene on kasena barmi le no hono bonanda cekiti di wad le leedi meden di jamma hecci hanken be kollitide bonanda di tati kanye ngati le wuddu leedi di wattu jono jam e deedere warti le ngal lure tumbutinde ciagal ko suko jokkole goto yonki mudo harbaato hecci kenya susuka be jalti ngadi majer le dene noddertende abaraju ko nayri bangal buballa nyaaw mudo be kollitidi dum wonde e yarde ciagal le ngal lure bamako de non kambe kuminibe dido golleji kambe kollitiri wiide wattu jono be bi imma draydi be gondi e wadde di di wonon sembe kabaruji dum jogini on do betande di bismillah modon e hadade mobile gertel ngel yimbe le civil en gonno le hen iwruno ngel nokku no dirtedo banya garana gandino bankasi holi tanwede kanyum yimbe le join kabor utti yite fewtude ngel do mobile dum latik sababu du soko yata yimbe le sappo ido be bi heddiki le hen le be do yimbe le heddib le hen be du wiyama dum wono no konayri bangal debbo goto ciowido kanya fa yotto yottu ko le gotil pamoril ane hono yimbe le heddibe le hen be yimbe le noga en jagom keddiki le hen sappo ido wobbe kasen barmi le hen holi tanwede sappo ido be bi yo ministere ya sappo yon kanya ngoni barum be hono bonanda cekti di wadde hecci hanken le leedi meden di diro bonanda ji wadi le nokkuno dirtedo sokuro idum le lamu bankasi region moptio le on do wattu furdu le lamu sego yimbe wonbe nokkuno dirtedo fara bugo holli tan wiede yimbe won wonbe ton wattu jonan piliribe kaborde be banade be ba yeltude fa kebe famtare kebe Mamadou Samaseku
hippugol wadama dow larmi mali jamma sappo e tati lewru octobre to sokura le cercle bankas region moti wakkat juuno hultama wiide jeene o heddiki hen nayon barmi leruji seeɗan caggal muɗum nelaɓe yaade tun ɓe dunna heɓi caɗele e dow pont paru le nokku goto o e ley communiqué haɓitiɓe ɓe taton heddiki hen nayon barmi heɓa dunna majji e ley gulɗo hippugol fa hande ley communiqué o hultama wiide jeene o cikkitaɓe tirusen ɓe dunna heddiki hen mobilaji ɗiɗi dunno bonnama le région segu hakke noga yo yimɓe le chuta manyada asore nde to farabugu le commune dogofiri njene on kay mbarama le nokku goto fa hen dun hultama jon e kabor be ana le wurongo micciten wiide gila yontere jabine de jani ko be ana pili ngo wuro fe goto natta fe goto yeltata latike sababu nyamdu nyaki sanne le wurongo e wi ngotonabe tunbe wakkat jono kay andaka hobe ngadi dido hipungoji diddi
le on do wattu fu be bi arme o dan wonte wadde imma draji mudun le lamu jenne no be kollitir wi nokku no dotte soma dug wakande be gonne wadde ton wutugol mabbe kanyelo hade mabbe yimbe le wonbe tonbe wiyama ko yata wattu jono wiyama dum woni kaborde dum nanga ton hewbe mabbe du nangama wattu jono dum kambe jon e kaborde no dirtobe diina wonbe li odo nokku dido kabaruji fodo ba hebdu dum do beme amé ande de dum woni communauté de réseaux sociaux page amé Facebook kanya fa yotto Twitter studio tamani jam e deder warti le ngalure tumbutinde ciagal ko sukabe wonbe le dene no dotta abaraju njalti so ngati ton majere muden holli tan wi do latik sababu du so kudde kewde bona le ngalure de nombe kollitiri wiide wattu joni o kay dena gan wondi hewtede le de do ngalure fa kebe famtare kedden mumini sende bu
dum waddi jamma sappo go o lewru octobre hitane 2020 sede yogabe kolliti wiide sukabe ana ngaja non so bandi jonka borde ngari sami du mabbe dum waddi wattu 20h be ndardi mabbe be dokka be kalisi e telephone ngaji ko be jogi yimbe le gajotobe dokki dum ta goto mabbe salike o ndari dunna nangude marfe bandi goto on dun fadimo o barmi o naba ma law dogotoro e ruji yogaji tiagal mun holitama wiide yonki makko heddike hen de kabaru mun sakike le gallu o sukabe fuddi hubude pine ngaji majerende jokki fa subaka mun mangal pade en holiti wiide mobile mabbe goto sumama kakeji kewdi dun bonama won yimbe le koliti wiide majotobe gulbini yimbe le galleji yokaji wattu joni kejabe janyelindi koliti wiide jam warti ka butikaji di udita katafona kambar bebe kuli yo du woni ko golidin do men maymuna moro gondo tumbutu hebani men
holiti diide fa hande se iwri don le gallure tumbutinde kambe lamu ko wonbe tobe bi imma daraja no wonde wadede wattu joni yella suka wonbe tombe iblisa jumuri an lelo dum e tawede fu be bi wajibi tan keɗe gonɗe ton ɗe sina kaɓorɗe muɗi en nangue noon watta so jaam e deƴƴere hewtele ngallure nde. Keɗɗe mo kanko noddirte Aboubacrine Cissé o, yo kanko woni maire ngallure Tumbuti nde, komo sifi dow hen.
Min jiide hooreɓe daraniɓe ndenago, yalla miɗe anda hooɓe won gabɓe oɗo golle. Hande miɗe kani wadde jiidal goɗɗo e fedde yimɓe daraniɓe gelleji gonɓe Tombouctou, arabu en ana hen, toaregi en fa yetto, yimɓe jooɗiɓe Tombouctou. Dabre fu wala hen so wona ɓantude kaɓorɗe jiltotoɗe hakkunde yimɓe. So wona ɗum o bonanda hono mum ana wawi wilfade waɗa kasi. Won guɓɓe joguiɓe kaɓorɗe anditaɓe, gam won bandi en jillotoɓe hakkunde mabɓe ɗum, ɓe yimɓe anda. Wattu fu so a landikeɓe ɓe kullititte wiide kamɓe guɓe kaɓorɗe ɓe gondi, tawine ɗum wona gonga.
Hollitinde wiide ɓe mbihi ɗum wonno kamɓe golloɓe le cuuɗi sarwuusi gonɗi le leydi meɗen ndi pelle ɗe ɓe noddirta Sinac Silma Kagne fa yetto Central Kagne e CSADR. Ɓe mbi ɓe garan ɓe gaɗa ɗum wonno majjere mabɓe le sappo e joyi lewru Octobre ndu janggo so lanɗo jaaɓi. Le on ɗo wottofaɓe kolla metti mabɓe hono yimɓele mabɓe wonɓe e jooɗi ɓe joppitaka fa hande noon ɓe kollitiri. O wiide ko yata yimɓele sappo e ɗiɗon kañum en goni barmuɓe ley hen caggal ko bonande haji ɗin gaɗi hakkude hono sukaɓe janggoɓe jande dow dow wuuri ley leydi meɗen ndi le nokku moɓe noddirta IG. Kabaruji keɓaɗi toon ɗi kayɓe kollitiɗo wakkande bureau mabɓe o wonde laninede ɗo woni bureau fedde nde ɓe noddirta AMD. Ɗum laati sababu so ɗiɗo iblisaji immi toon hakkude sukaɓe wonɓe toonɓe. Mumini Sende Bou.
Keƴeɗo IG goto holliti wiide ɗum fuɗɗi wattu 11h, yo fedde sukaɓe janggoɓe goto sami dow woɓɓe nde suudu janguiniɗe nde. Janguinowo o holliti wiide immade basiji ɗi yo kambar kala homo fu darande e nafa mum tewtata. Le fedde IM seede woɓɓe holliti wiide yimɓe sappo e go'o barmi hen, le majjun ko nayon nawi sanne. Yimɓele barmiɓe naɓama e suudu dogotoro Gabriel Touré ɓeɓe sawre ton farde jam e deere hewte. Keƴaɓe suudu janguinirɗe nde darni tafo jande faɗo e balɗe tati. Le bataki ɓe gaɗi nodango hollitinde wiide gilla alalbare ƴaɓɓinde basiji ana waɗɗe le suudu janguinirɗe IG. Ndeno ɗum nawi sappo e ɗiɗi Octobre ƴaɓɓindu, le majjun ɓe fiɗɗodiri marfe. Fedde ayama holliti metti makko do kabaru mun, o holliti wiide o jaboto kabaru mun ɓoyata.
Ko nayiri bangal honno ñaw ɓuɓalla o wori wattu jono to menakatoɓe kollitiɗi ɗon wondi heɓude sembe sanne. No ɗum woni kamɓe wonɓe tonɓe kayɓe kollitiri wiide le majjum ɓe mbi immadaraji dum waɗi sukaɓe wonɓe tonɓe pesama ɗum ɓe gala hitande fa yettoyo duuɓi joyi sukaɓe wonɓe le oɗo nokku. Fa keɓen famtanno ɗum wori keɗɗen kanko Mohamed Aguissa Faytano, komo heɓinimin fa nokku noddirteɗo menaka.
Lewi horejo suudu dogotoro menaka aɗaɗu yimɓe ɓe ñaw ɓuɓal woni mumen ana wondi jippade sanne. Dogotoro nu hon kulibali holliti wiide aɗaɗu yimɓe e ñaw ɓuɓal woni mum jippike sanne ɓurde jonte ɓettiɗe. Nden wonnono yimɓe ɓe ñaw ɓuɓal woni mumen wartano beete fu suudu dogotoro ɗum. Golle puɗɗaɗo jon o ana wawi latade sababu rendude yimɓe ñaw ɓuɓal on le lewndu, ana wawi latade sababu goɗɗo kasen ndu mballoɓe andude yimɓe ɓe ñaw ɓuɓal woni mum yalla eɓe keɓa sawrede no yawiri. Non hollitiri wiide dogotoro horejo daraniɗo cellal le région o ka holliti wiide mo fawi gikke makko wiide le ñalaɗe garoɗeɗe jaabu lobbo heɓete. Ga ɗum e tawede muɗum fu yimɓe ɓe ñaw ɓuɓal woni mum ana wondi yuɓɓede fa han eɓe gondi sawrede ɗum. Miccitoɗen wiide cuuɗi dogotoroji daraniɗe cellal région o ana hasindine leɗɗe ɓawɗe walludenmo sawrude yimɓe ɓe ñaw ɓuɓal woni mum. Le wi kanko docteur Moustaphe Cissokho horejo kumaniɗo cellal région o, fedde momi noddirta médecin du monde Belgique fuɗɗiti golleji muɗum ko darnino o kawaru lobbo ka yimɓeɓe yetti ɗum sanne le région menakatu. Saabi ila 2012 neɗo fedde daraninoɗo hukkude leɗɗe cuuɗi dogotoroji ɗi le ɗiɗo nokkule darnino golle mum. Ɗum woni ko Mohamed Ag Issa Fétane heɓani studio tamani iwde menaka.
Wattu jono ko nayiri bangal no ñaw ɓuɓalla o worrino ɓe mbihi sa ƴeewi kolle yati sababu muɗum so tiɗalaji keɓa dow hen ko keeri leydi ndi udda kaña fa yetto no ñaw coronavirus o worri. No yoga e docteur en ɓe kollitiri wiɗe ɓe mbi fanɗi fu yimɓele sappo joyon ka keddiki le ɗiɗo ñawuji. Keɗɗemo kanko docteur Idri sa Cissé yo kanko no kumniɗo kabar haɓude ñaw o le leydi meɗen ndi, komo sifi dow hen.
Région ngaji sahal ɗiɗumno jiidi sanne ɗiɗo toɓoji mawɗi ɗi. Toɓoji ɗi nayo sababu ñaw pali kasindire amen e ley keri ɗi latiki sababu taade fi e ley garalngal cafaji amen ɗe. Ɗum matama sanne e ley huncangol hoore ko wiyete CPS. E ley jateji amen cektiɗi ɗi min tagi wiide adadu ñawɓe ɓuɓɓe tigi sanne. E ley sahal adadu yimɓele iɓeɓe wonno sappo e jeɗɗi. Beeta ko o metnoma kumpa wiide ɗum jippike warde ɗiɗi. Ley Bamako ɗo adadu o yo nayi. Ndenno yala ɓutude ñaw be ma hisudu e nyaw o an hani yimbe le ano le arkilaji dum goobo dido bo o fesagol wade do suka be hakku lidi mabbe tati fo yata lidi mabbe chapal ju e jena faso wala suka be tan hebata o do nyaw o andon kay ko mabbe ko buri satudi heddi be kay tan sawrede
wattu jone nyaara hono kabaru nyaw coronavirus o wori kenya be bi neddo goto o do nyaw yey mudo sappo e gongoni samtunaabe wala fu keddid le hen an holli tewidi hebbe nyaw wole leedi me dindo yimbe lo wina teto me teme didon e chapal en jenayom en jaddom dum woni yimbe le santunaabe wina didom e teme de jome chapal nayon heddi be le yimbe le teme dro e chapal tato e didon fa keben kabaruji no coronavirus wori kedden mumini sendebu
Studio Tamani Dadon dirala defa fuddi altinerende le leydi malindi fu wattu de rafi cenan anamauni dun sabi le sudu janginirde yokaji dabareji jo inadi kamban nya coronavirus anatabbe ka dun tabbatake le goddi Umar Waygalo ana famina men do majuna
quartier Mali commune joyobo do bomoko do wala fu ko jeta tan ko nayri bangal ko lotirte juude le nokkul mabbe do min jotti do wakande min dari fami kalda e wombe tombe wala fu ko be jabi sifade fa hande bangi nyamo mayo go sa wardi nokku no dirte torokoro bugu ada yi don cenorde ko jamarde hani lotirde juude mudun farde mudun nadde e classiji examen di kanko lamir o do nokku o widati di fu en jaltinama do hen yela peut e nyaw coronavirus ke dam ko ko madam traware kumba sangare kanko lami o do nokku ko musifi do hen
le centre amen do kay min kuntane hore wji cellal fevri nyaw covid-19 kambe haybobe kany skobe le ko be fuf totama ko hurata kine ka girin turdi kewdi dun ana ele nokku o
ko nayri bangal jamare ne woddindira do dido dati bamama non mo holitiri wite
skobe le ko be goda fuf e do tabal mudu cadele fuf ngala on don nokku mo fuf dun jogi numero nokku do jodi min gatane hakkilo e ko sukalle kol fu tawre ko hurata kinako
sa wardi bangi nano mayo go dene ne noddata wolofo bugu don duddati di dewaka wakande examen ngaydi puddanonde 12 lewru octobre 2020
kati fedde suka be danani do kabaru yiri ware e dena gudo lawi hokki alal bare jabbinde ko buri maskangaji temedere kanbe wonde dadondiral def kanyibak le cuudi janginirdi gollannobe ko e mun kati fuga fanda mun yo yalla gaddobe dadondiral di ana wawi renude ko e mabbe hettine joni lamdi kedotobe menna yo professeur yakuba toluba jaboto dunno o kejaddo nokku sawru gollo covid-19 hopital ponjeton
Allo docteur, hodun sabi so nyawbe covid-19 o worbe buri rewbe hewde. Effectivement gonga hononi nyaw doyum ana wawi tawede e tagangal mabbe woni worbe buri sottude wurde rewbe ga dum fu famum waran hebede le nyalade ngarode sabi won projet ngaji faahi gondi to darani de tewtude jabu dido landi.
Do timata hejo akti covid hande patin jegiton o don bawi hettinade hejo gonde muydon fu do bembe men na Facebook na dunna e noddude e viamu 321 jokkan hen natati kainai
Studio Tamani
Studio Tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
kram de hen jeyal lo ne ley kire duuju to en puddiran nokko no dirta an songobe kollitide kapotodo gubal ngal no dirta ganda iso kanyon suuta le nokko goto nokko an no dirre bazi hausa idum bangi an songo wiama nokko limab do gonde gollude kaaje le odo nokko kanko kapotodo suuta ton wakane nangu be mbe jaade makko le du yama be no de telephone be kollitide be ngaran yoppitin dem le balde ngaroje de sikrab do katten beta hande do kabaruji meden de min joti on sanne hedade hejo jamme faande fadje e fe no konna dirono do e sede yowtere meden de ana wodi wassalam